akwatidde NRM bendera okulamuza wa president Yoweri Kaguta Museveni atandise okuwenja akalulu mu bendobendo lya Rwenzori ng'olukungaana lusoose alukubye mu disitulikiti y'e Kasese wakati mu kusuubiza ab'eruuyi eno okubazimbira ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka olw'omulembe olw'okutumbula obulambuzi n'obusuubuzi. Museveni ategeezezza nti abalambuzi bangi abeeyiwa e Kasese ne mu bendobendo lya Rwenzori nga kyetaagisa ebintu ebimu okukolwako omuli n'entambula ng'awo wagenda okusinziira okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka singa banaamuwa ekisanja ekirala mu kulonda kwa bonna okubindabinda. Museveni bino abyogeredde ku kisaawe ky'e Nyakasanga mu disitulikiti ey'e Kasese. Akakasizza entegekezo okutuusa amasannyalaze n'amazzi mu bitundu gye bitali mu disitulikiti y'e Kasese. Museveni anokoddeyo enguudo ezigenda okukolebwa mu kitundu kya Rwenzori omuli olwa Kikorongo Bwera, Kasese Kirembe, Bundi Bujo Fort Poto, Zegate Kululi mu kukolebwa, oluva emitiyano okuyita e Mubende, Lulwe Kyenjojo, Kabarole okutuuka e Fort Poto.